Sanda swam yonke lento wena shooting ngeyakho we see oh sega bathande we sikhuluma bathande we ufona bathande we cha umphethe sihleka bathande we sikhuluma bathande we uphendula bathande wena ayi cha umphethe the relationship ushuthi ngeyakho shooting ngeyakho ngoba cha umphethe le relationship shooting ngeyakho ngoba cha umphethe le relationship shooting ngeyakho I shooting ngeyakho ngoba cha umphethe le relationship shooting ngeyakho
Ikhiniso liyovela, amahlathi ayovela Mase ngikhuluma ungaphakathi Ngifile ngathi bengithanda ungangithandi Okwangempela man Cela udelete nenamba yami Okwangempela man
Relationship ushuthi ngeyakho Ushuthi ngeyakho Ayi shuthi ngeyakho Ngoba cha umphethe Le relationship ushuthi ngeyakho Ushuthi ngeyakho Ayi shuthi ngeyakho I'm a fool. She's cast his arm. Go back, take a back, turn away. Take a back, turn away. School room, a back, turn away. Phone, a back, turn away. Carum, better. See, take a back, turn away. School room, a back, turn away. Open, do the back, turn away. I carum, better. The relationship was shooting a yako. Shooting a yako. Shooting a yako. Go back home, better.